y me tengo que casar.
Kitambi sauna mapinji kwa keja tuna manaira aterere ekegwere sina saya kuonesha kitambi sauna aterere ekegwere sina saya kuonesha kitambi sauna
wabe 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 wabe
kune kwenye club basi sema wabe nimekoma kwenye game kamugabe pengine nitapiga tu miaka ruwabe mgenge alisi naishi tukibabe nina to them na ita baby kisha nikilewa basi tu ni baby iko nini napiga na daily itapuka basi tukapake daily
Friday
Wabe 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 Wabe
Anani mada mada baby Anani taka taka baby Anani fata fata baby
Anani ingana taka mini fate
Anani mada mada baby Anani taka taka baby
I'm a lady Maria I couldn't know my papa na kufuraiya Kadia, kakikata kuingia Tafuta beste yake pita na etandia
Buganya mina wakadia Wasupe kwa kona mina wajabia Na genge badu mina wapadia I'm sorry rak na mulu ya busia
Wabe Wabe Wabe